uyaya zimpilo wethu bayatsona sebe sibese limkondo uyaya
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 uyaya zimpilo wethu uyaya
uyaya
uyaya zimpilo wethu na baya
Baya songa
we uyaya zimpiwe ndunu uyaya baya songa baya songa baya songa ye
uyaya
zimpiwe ndunu baya songa baya songa baya songa ye
Stop.